ni radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasabukaburaga umwiharikwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho na Venuste Nshimiyimana. Mwaka w'igihumbi 1994 umubyeyi yatandukanye n'umwana we w'umukobwa wari ufite imyaka itatu, batandukaniye Igoma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, icyo byitwaga Zaire mu kwezi kwa karindwi. Uwo mwana yitwa Uwase Odile. Umubyeyi we Esperance Kakinani aramushaka, atuye mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Kimisagara, akagari ka Kimisagara, umudugudu wa Muganza.
Narindi monshakisha umwana nabuze muri 1994 muburira hariya mu gihugu cya Congo, cyari umwana mutoya ufite imyaka itatu.
Uwo mwana yitwa nde?
Yitwa Uwase Odile.
Kuki uvuga ngo yitwaga? Nkubaze uko yitwa.
Yitwa Uwase Odile nuko ntakimufite, murambabarisha.
Ntabwo kimufite, ariko turimo turashaka irengero rye, turagira ngo twumve ko yatwumva mu gihe tumuganira, mu gihe tumuvuga, n'uwaba mufite akamenya aho ari. Mbwira, mujya gutandukana, mwatandukana, rwa mwatandukaniye muri Congo, iyihe Congo mwari mu kahe gace, byagenze gute?
Mu kwezi kwa karindwi twari hariya Igoma haruguru y'ikibuga cy'indege Kigoma. Hanyuma haje kuba akantu kameze nk'imyigaragambyo, hari akantu ka brigade y'abasirikare basa nk'abarase hejuru, ariko njye nari munsi igihe abantu twari kumwe. Hanyuma barasa ngo hejuru barashe, abandi barirukanka, abirukanse bibagirwa ko umwana bari kumwe. Nahise ngaruka ako kanya, nari ngiye gushaka ibyo kubatunga abana, hanyuma nsanga barimo barashakisha nabo umwana bamaze kumwura, nyine birukanse barimo bakijarajara aho hafi byari nko mu minota 30, byari bibaye nko mu minota 30. Hanyuma ubwo nakomeje nirukanka aho ngaho hose, ngenda mbaririza, hari imodoka yari irimo ivomesha amazi, yazaniye impunzi amazi, mpaca mbaririza, barambwira bati ariko hari umwana rura aho hafi arimo arira yaburanye n'ababyeyi. Ariko hari imodoka zarimo zitambuka hano za Croix Rouge, zarimo zifata abana batandukanye n'ababyeyi, birashoboka ko yaba yamufashe kuko twakabonaga kajarajara hano hafi. Ubwo nakomeje kugenda uwo muhanda wose nsa nkubaza mpamagara, niko byagendaga icyo gihe, ariko mbura umwana.
Bari bakubwiye yuko hari imodoka ya Croix Rouge yamutwaye, wigeze ujya ku biro bya Croix Rouge cyangwa se aho bari bafite amasantere yakira abana, wigeze ujya kuri ibyo bigo kubaza?
Muri ako kanya ntabwo nagiyeyo, kuko urumva nibwo twe tukigera hariya dufite igihunga tutanabisobanukiwe. Ariko nyuma mbere yuko munguka, kuko n'ubundi ndahungutse mu kwezi kwa cyenda kuriya mwaka w'1994, nagiye aho bita Ikatare, muri za ruferina zari zihari, muri ruferina yari harimwe, cyari ikintu cy'igishitingi bageze bashyiramo abana batoya babuze. Ngerageza gushakiramo, guhamagara warahamagara, gutwana twose twari tunzinya, twose tukitabira rimwe, ariko sinabasha kubona umwana wanjye. Naho nabashije kugera kuko mu kwezi kwa cyenda nahise ngaruka mu Rwanda. Hanyuma ngeze mu Rwanda, ahantu nabashije kugera nshakishiriza ni muri CFL. Yari irimo ukorera hano mu Kiyovu. Niho nabashije gutanga imyirondoro, ariko nta gisubizo nabonye.
Hari n'ikindi kigo cyakiraga abana b'imfubyi cyari ku Gisenyi, byari byinshi mu Rwanda muri icyo gihe. Hari n'ikindi cyari Cyangugu, hari n'ikindi cyari Butare. Aho hose ntabwo wigeze uhagera warebeye gusa muri CFL Kigali?
Nabashije kurebera muri CFL gusa i Kigali, nta handi nabashije kugera.
Abo bantu wambwiye wari usigiye Odile ujya gushaka ibyo gufungura, bakubwiye ko bamubuze kubera ko bose bagize igihunga bakirukanka bakamubura, bakubwiye ko byagenze gute kugira ngo batandukane nawe?
Muri ako kanya aho twari dukambitse hari aho nanjye sinari ngiye kure yaho, ni hafi aho hari mu ngo z'abaturage. nukufuga ngo baba ingabiru kansi bava hongo kwa kwambuka umuhanda ujya mu hakurya hanyuma isakurwa amasasu bari barashe mu kirere rushize cyangwa wenda n'ibitoyi barasaga sinzi bahita bagarukaho kuko nakubitanye nabo bagarutse aho twasaga nk'aho dukanditse dutegereje gatoya barambwira bati yo turi rukanse twibagirwe ko dira twari turi kumwe turi rukanse ko n'igikapu cyanjye kinyenda bari bakijyanye atariko tuzi umwana uko bigenze kuko muri iyo minota yari mike byari ku manywa y'ihangu byari amasaha ya saa tatu n'igice saa yine nta nubwo yari kuba arenze aho hafi cyangwa se n'umujyane aharenze kuko njye ubwo nahise mfata inzira yose nsa aho ngenda mpamagara bwari bwo buryo bwo gushakishamo iyo umuntu yabaga yaburanye n'uwe bwari uburyo bwo kugenda uhamagara ati nta muntu ufite umwana twa gutya ko nabuze umwana gutyo haba hari umufite akavuga ati hari umwana afite hano ngwino urebe ko ari uwawe muri ako kanya naciyeho ni nako abo banyamugezi barimo bavoma amazi iyo modoka yari yazanye amazi bambwiye ati hari abana kuruwaruje modoka ya irimo kugenda itoragura kandi akana kariraga kabuze ababyeyi kahoze hano kagenda hano ati kireka niba iyo modoka yagatoraguye n'ayo makuru nabashe kumenya muri ako kanya
ibyo aribyo byose niba atanatoraguwe niyo modoka ya kuruwaruje ntihabuze umusamaritani ingeso nziza wamubonye akamuterura akamuheka byabayeho kenshi nakunze kwakira abantu benshi hano mu kiganiro agasaro kaburaga babonye abana barabaheka babatahanye Rwanda barabarera barabakuza ubu nabo turimo turabashakira ababyeyi kandi bakababona none mfasha kugira ngo umbwire umukobwa wawe Odile uko ameze yari mutoya ni wowe umuzi kurusha abandi mumbwira uko abonaga cyane cyane umbwire nk'ikintu yaba yifiteho ku mubiri cyaba ikibi bise bwa bumanzi ntazi wowe wenyine uzi nk'umubyeyi akantu yaba yifiteho ku mubiri yakwiyumva akimenya cyangwa se n'uwaba yaramureze akavuga ati umwana koko mutora ni uku yari ameze ku mubyeyi wamuvuga ni ko ari
umwana wanjye rero wa Seodira yari umwana w'imibiri yombi yari umwana ufite uruhanga rurerure ufite imisatsi myinshi ubona ko yari buzagira imisatsi myinshi hanyuma yari umukobwa w'amaguru manini ikindi kimenyetso yari afite sinzi niba yakibuka yari afite munsi y'ibere ahantu ubona ko Imana yari igiye gushushanyiriza ibere munsi y'ibere sinibuka ngo ni iry'iburyo cyangwa ibumoso ariko ako kantu kasinye y'ibere ryari rigiye kuba munsi y'ibere rye nyirizina kari gahari ikindi namubuze yambaye ikanzu y'ubururu yo mu gitenge cya ubona ni ibara rya kontoni ariko iri mu gitenge harimo ibara ry'umweru rijya kuba igishyimbo cy'igitonore ibere ry'igishyimbo cy'igitonore kidatonoye n'iryo bara ryari riri mu gakanzu yari yambaye k'igitenge ikindi yari yikenyeje karanje k'umweru de kuko nari musize arimo akikenyeza nk'umwana ari gukina nubwo buryo ikindi yari afite inkovu ku muntu ariko ntekereza ko yaba yarasibanganye aho yari yaraguye agasa nk'uwirumye wenda ntekereza sinzi niba iyo nkovu yaba igihari
none niba Odile Uwase ni umukobwa mwatandukanye mu kwezi kwa kabiri 1994 mukigera muri Congo muratandukana akiri muto yari igitambambuga niba kumva nyuma y'imyaka 30 mutari kumwe nk'umubyeyi ni iki ushaka kumubwira
icyo nabwira Uwase Odile namubwira ko twamukumbuye namubwira ko mukunda cyane kandi igihe cyose nk'urw'intimba nawe yabaye akiriho Imana yaramurinze yatumenyesha ndahari hari murumuna we twamwitaga Tantine ariko yakundaga kumwita Tine nuwa mukurikiraga mugwanga mu ntege yamwita Gatine hanyuma hari musaza we witwa Gatente yajyaga yarazi kumuhamagara Tente n'abavandimwe be bamubwira ngo barahari kandi baramukumbuye bifuza kongera kumubona yego nanjye ndahari nka mama we Imana yo mu ijuru niba yaramurinze isongere kuduhuza nawe amaso kuyanze
Madame Esperance Mukakina ni komera ndagukomeza kimwe n'abandi babyeyi ibi n'ibihe babikomeye kuri mwebwe ababyeyi mwabuze abana banyu kugeza ubu mukaba mutazi aho baherereye mutara bonyaka niko kugira ngo mubavuge muruhutse umutima kandi Imana nibishaka ikoresheje kino kiganiro agasaro kaburaga kuko mubone ako gasaro kabahora ku mutima ndagushimye cyane kuba warategereje kino gihe kugira ngo uze mu kiganiro ndagushima ubutwari wagize mu kugira ngo ubivuge neza byumvikane kandi ubishyizemo urukundo rwa kibyeyi ngaho rero wakoze kuza mu kiganiro nkwifurije amahoro y'Imana
murakoze cyane namwe Imana yo mwije baho umugisha kubw'umurimo mwiza mwahisemo gukora wo kugerageza guhumuriza ababyeyi nkatwe twahuye n'ikibazo nk'iki ngiki
turi mu Rwanda mu kwezi kwa kane umwaka w'1994 umubyeyi wari ufite umwana w'uruhinja w'amezi atatu yaburi birengero uwo mwana Theogene Rukundo yarerewe kwa nyirakuru amakuru azi nayo yahawe n'abantu batandukanye uwo mubyeyi witwaga Yuliana ntarindi zina rye tuzi yaratuye muri Gishwati afite umugabo witwa Munyankwiro wagusitira akaba yari veterineri arashakishwa rero n'umwana we Rukundo Rukundo atuye mu karere ka Nyabihu umurenge wa Rurembo akagari ka Rwaza umudugudu wa Kamenyo ya kabiri amaze imyaka 30 ashaka mama we
nifuzaga ko mwamfasha mukamuzana mama wanjye tumaze imyaka 30 tutabonana kugeza uyu munsi nkaba ntazi ngo ari hehe
iyo uvuze ngo mumaze imyaka 30 mutabonana muherukana ryari
muherukana muri 1994 twaje gutandukana ubwo Jenoside yabaga hano mu Rwanda ansigira famiye yo kwa papa yanga ko nakicanwa nawe
muri 1994 wari ufite imyaka ingahe
yewe nari ufite amezi atatu
ibi ngibi umbwira ninde wabikubwiye
nyogokuru na sogokuru babyara papa
bari batuye hehe
ubu ngubu batuye mu karere ka Nyabihu umurenge ni Rurembo akagari ni Akarwaza umudugudu ni Kamenyo ya kabiri
none se ni 1994 papa wawe na mama wawe bari batuye
muri Gishwati ubu ngubu ndumva hasigaye hari ishyamba yego hatewe ishyamba ubu ngubu
bakoraga mu iki papa wawe yakoraga iki
papa wanjye yari umuveterineri avura inka
yavuraga inka zande muri Gishwati hari abantu benshi bafite inka hari za leta hari z'abantu baba bafite n'ibikingi yavuraga izande nimba barakubwiye
yavuraga inka iz'abaturage ku giti cyabo ntabwo yavuraga iza leta
waba izina rye ni irihe yitwaga nde
yitwaga Munyankwiro Auguste bakundaga kumwita rya Gatonda
mama wawe we yitwa nde
izina rye nzi ni rimwe nakoze bambwira ko nabo izina bari bazi ari Yuliana bakunda kumwita Yuliya
hanyuma 1994 Jenoside itangiye mama wawe aragufata akujyana kwa sebukwe arababwira ati uyu mwana nimumugumane genda agiye
byasabye ko ansigira papa we aragenda papa niwe washikanye kwa sogokuru niyabatekereza uko bigenze kubera ko na papa aje gupfa muri 1998 urumva nari nkiri muto ubwo nyine nakuze babimbwira uko nguko
ndagira ngo nongere nsobanukirwe neza mirongo chenda na kane mama wawe ari kumwe na papa wawe. Jenoside iratangiye, mama wawe agusigiye papa wawe, we aragiye, yaragiye he?
We yumvaga ko ahunze kubera ko nyine yari arashakishwa ngo bamwice, aravuga ati n'ubunda kugira ngo banyicane n'uyu mwana wamusigara na ningira amahirwe nkarokoka tuzongera duhure nitudahora ngo nyine Imana izakora ibyayo. Nayo niyo magambo bambwiye ko yamubwiye.
Hanyuma papa wawe ari ku mugore we aragenda ataza aho agiye aragusigarana, ntabwo ndibusobanukirwa kuki atagumye mu rugo kugira ngo niba ari nabo bitanye nibahagera noneho amukingire amukize, kuki yamuretse akagenda yarazi ko agiye he? Ikibazo umaze gukura warakibajije?
Ntabwo nakibaje kubera ko abo nari buze kukibaza ari papa, kandi ntabwo yari akiriho. Ntabwo nari buze kukibaza umukecuru n'umusaza, kandi nabo nta makuru menshi babifiteho. Ibyo nagerageza kubabaza nasanga nabo nta kintu babiziho.
Ibyo ngibyo bagerageje kukuganiriza nk'umwana bakubwira ibyabaye, ukuramo iki wowe, niki wumva mama wawe yaba yaragiye agana he?
Ntabwo namenye ngo yagiye anyuze hehe, kubera ko nta muntu wundi nzi wari uhari ku buryo yama amakuru y'ibintu wenda byabaye icyo gihe, cyangwa se wenda n'ukuntu bari babanye. Umukecuru n'umusaza nabo bari abantu b'icyo gihe, nta makuru arenze ayo ngayo naba mbafiteho.
Wigeze utekereza ku kunyarukirayo? Nubwo bwose ubu hari ishyamba ariko abaturage bari baturiye mu gishwati bazi umuveterineri wabavuriraga inka, bashobora kuduha amakuru bakadufasha kumenya uwo mudamu witwaga Yulia niba akiriho, bakatubwira aho yagiye, se niyaba atakinariho ariko bakaduha amakuru kugira ngo dushobore kumenya umugore wa veterineri wavuraga inka zo mu gishwati z'abaturage nk'uko bimbwira, kugira ngo tumenye uko byagenze. None nakubazaga, wigeze utekereza gusubira mu gishwati ngo baze abaturage nimba hari amakuru baba bafite kuri mama wawe?
Nigeze kugira icyo gitekerezo, ariko hari umugabo umwe wari bumfashe mu iyo nzira yo kuba yangeza ahantu wabaga, nibura nkagira amakuru y'ibanze ntangiriraho nshakisha ibijyanye na mama, ariko yaje gupfa mbere y'uko uwo munsi tuba twasezeranye wo kuzamfasha akaza akanjyana akahangeza ugera. Kuko gishwati ni ngari sinamenya ngo bari bari muri gishwati wenda igana ku karere ka Ngororero, sinamenya niba bari bari muri gishwati igana ku karere ka Rutsiro cyangwa se Akanyabihu. Gishwati ni ngari njyewe ubwanjye wakoze nyuma yaho, sinamenya ngo bari bari mu kihe gice. Uwo mupapa rero yemeye kumfasha birangira yitabye Imana mbere y'uko bigerwaho.
Reka twizere ko hari abantu bari bwumve kino kiganiro agasaro kabura nkano ku ijwi ry'Amerika bakamenya papa wawe ndetse na mama wawe bakaba bamuzi. Ariko muri kano kanya ngiye kugusaba kwisabira abantu bose bazi papa wawe bamumenye abo yavuriye inka, ubasaba icyo ushaka n'icyo wumva bagufasha. Babwire ubu ngubu hari abanyarwanda benshi bakumva muri kano kanya Rukundo, uwakugeza mu gishwati aho papa wawe yakoreraga, tukabona abaturage bamuzi bamwibuka, n'icyo wababaza?
Ikintu nababaza kandi n'icyo nasaba umuntu urimo kunyumva wese, ibisaha habaye hari amakuru arenze ayo mfite afite yamfasha akayama, kuko yaba nkoreye igikorwa cy'ubutwari cyane, kandi icyo gikorwa yaba nkoreye cyamfasha gusobanukirwa ibyo uyu munsi ntasobanukiwe. Papa wanjye amazina ye ni Munyankwiro Auguste, bakundaga kumwita Ryagatonda, aho mama wanjye izina rye nzi ni rimwe ni Yuliana, bararihinaga bakamuhamagara Yuliya.
Niba mama wawe Yuliya akiriho, akaba yararokotse, akaba atarashoboye gusubira aho mu gishwati, akaba atarashoboye kujya kureba kwa sebukwe, sinjama bari bamuzi bari yararongowe ku buryo buzwi, niki wumva ushaka kumubwira Rukundo?
Namubwira nakwihangana mu mpuwe za kizeye nibura akanyereka nanjye nkabaho nzima mama wanjye ngo yasagate kuko uyu munsi sinzi ngo yasagate ibyo nyine birahagije kumubona nkamenya uwampaye ubuzima
ngaho rero tuzene rukundo ukomeze utegereze uwizeye ndagushimira kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga amahoro y'Imana
nabane namwe kandi murakoze kudufasha mani barindi
radio yijwi rya America ikiganiro agasaro kaburaga umwihari kuwa muri sanga mu kwezi kwa karindwi umwaka w'1994 umwana w'umuhungu wari ufite imyaka 23 witwaga Isaias Hitayezu yahunze u Rwanda yerekeje muri Congo anyura muri Centrafrika nyuma ajya muri Cameroon yakomokaga muri komini ya Rusatira mu cyahoze ari prefecture ya Butare mushiki we Mukandekizi Domina yaje mu kiganiro agasaro kaburaga mushaka tuye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Kimisagara akagari ka Kimisagara umudugudu wa Byimana
ndi gushakisha musaza wanjye witwa Hitayezu Isaie ahunze 94
yahunze ajya he
abamubonye bambwiye ko yahungiye mu gihugu cya Congo icyo gihe ari Zaire
hanyuma kuva icyo gihe cyose ntiyongeye kugaruka mu Rwanda
oya ntabwo yagarutse ntabwo namubonye
ahunga yajyanye nande
ntabwo nzi umuntu yajyanye nawe ariko iwacu kuko ari Butare hari ahantu nagiye banyiri ku muhungu nawe wari warahunze njya kumubaza amakuru ko yaba aza amakuru ye arambwira ngo amuheruka yarahungiye ntabwo agiye mu nkambi ngo yahungiye ndetse mu giturage muri Congo hanyuma ngo ajya i Brazzaville ya Centrafrique
none se yari afite imyaka ingahe muri 1994
yari yaravutse muri 71
hanyuma se uwakubwiye ko yagiye muri Congo Brazzaville we yakubwiye ko yagezeyo ryari
ntabwo yambwiye umwaka ntabwo yambwiye igihe yarambwiye ati twari turi kumwe muri Congo arambuka ajya i Brazzaville atari ko andi makuru mfite nuko ngo icyo gihe yavuye Brazzaville ajya muri Cameroon
ntabwo yakubwiye uwo bajyanye yari yararongoye yarakira ingaragu
wageze yambwiye ko ngo ageze aho ngaho muri Central Africa ngo yarafite umugore icyo gihe batashyezeranye ngo babyaranye umwana umwe ahari ariko ubwo ngo yamusize aho ngaho muri Central Africa ngo ajya ari Cameroon
muri Central Africa cyangwa se muri Congo Brazzaville
ngo yarambwiye muri Central Africa hari
ndumva umuntu waguhaye amakuru asa naho ayazi muri Cameroon yakubwiye umujyi yagiyemo yakubwiye niba yaragiye Douala yakubwiye niba yaragiye Yaounde yabera kubwiye ahantu yabera yagiye
amujyi yambwiye yarambwiye ngo yagiye nyine gutyo muri Cameroon
ariko aho yagiye wenyine uwo mugore bashakanye amusize muri Central Africa
yego
n'umwana
ngo umukobwa
mbese urambwira ko mwakomokaga ibutare ibutare mwakomokaga muri komine
ishatira
muri yeseyiteri
yakato
naho serire yanyu yari iyihe
yari ya mahembe
papa wanyu yitwaga nde
yitwaga Rebakare Stefan
naho mama wanyu
yitwaga Mukabaziga Verediana
hari abandi bavandimwe mufite aho ngaho ihuye aho ngaho i Rusatira hari abo muhafite
kugeza ubu nta muntu hari mukuru wanjye wari warasigaye ku isambu ari mukajya ahantu ku rusumo nta wundi muntu rero wasigaye
none uyu umusaza wawe ajya kugenda ahungira muri Zaire kugira ngo mutandukane byagenze gute kugira ngo ntungire kumukiryera bya ntuwaho hantu mwatandukanye ni hehe
njyewe nari narashatse
yego
mba mu rugo rwanjye nyine urumva iwacu hari aho ngaho i Butare
yego
sina narashatse umugabo wo ku Kibuye ubwo rero urumva ko intambara yarateye nyine gutyo abantu baratatana barahunga mpunga nturutse iyo ngiyo ku Kibuye nawe rero ahunga uko urumva ko amakuru nayo yamenye nyuma nyine kubera tutahunze turi kumwe
hashize imyaka myinshi hagiye gushira imyaka 30 iruzura uyu mwaka utandukanye na musaza wawe Isayashi Hitayezu ndahamya kutanamirukaga urumva ko wari warashatse ku Kibuye muri kano kanya niba kumva hano ku ijwi rya Amerika mu kiganiro agasaro kaburaga niba kumva niki wumva ushaka kumubwira nuha makuru yo mu Rwanda mubwire rwose kikuri ku mutima uyu ni wa mwanya wo kwandika ibaruwa y'urukundo ufite umunota umwe yandike
icyo namubwira ni uko mukumbuye kandi nkeneye kumenya amakuru ye niba usa naho yankurikiraga abandi bavandimwe nta n'umwe mbona gusa nifuzaga ko yaba ariho yambwira amakuru ye ko ariho tukaba twavugana
ndahamya yuko arimo atwumva muri kano kanya ndasaba cyane ngo Imana ibe imuragiye ndasaba cyane kugira ngo azabe mu bantu bazafata iya mbere yihuta agahamagara hano ku kiganiro agasaro kaburaga kuri buri Amerika kugira ngo nshobore kubahuza bizanshimisha kugufata mu mugongo ukongera ukabona umuvandimwe ndagushimye cyane Domina Mukandekeze kuwafashe kandi ukanyukaze mu kiganiro agasaro kaburaga ntabwo twashoboye kuvugana mu cyumweru gishize naraguhamagaye ndakubura nawe ukampamagara ukambura ariko niko bigenda tugomba kubyihanganira icyangombwa nuko tubonana tukaganira mbifurije amahoro y'Imana
rwose murakoze Imana ibahe umugisha kandi rwose Imana izadufashe kugira ngo imirimo yanyu ijye ihora itera imbere
urakoze cyane
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
Shaka gasaro kawe muzakabona
wikiki ntege
Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe
rero
Rwanda umwaka w'1998 umwana w'umukobwa witwa Clementine wikeza bakundaga kwita mwiza yavuye iwabo ajyana n'umuvugabutumwa yari afite imyaka 18 yigaga mu ishuri ry'inyagahanga ajyana n'umwarimu we Serutaro Serge kuva bajya mu giterane cyabereye i Rutare mu kwezi kwa 7 n'abandi bana abo bana bose barimo Clementine Wicheza bakigiyemo ntibagarutse. Nyina wa Clementine Wikeza ari mu kiganiro agasaro kaburaga yitwa Nyiramfikije Juliana atuye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Nyamata, bakaba bari batuye muri komine Butare umurenge wa Kigoma ubu ni mu karere ka Gicumbi. Yaramaze imyaka igera kuri itatu ashaka kuza hano mu kiganiro agasaro kaburaga. Nshimishijwe no kukwakira.
Nene se nishimiye Imana.
Yego nishimiye Imana.
Ya wizi kwa mwishi ya shumwa ishi ndi shashize wali wa mdia nguza mama gari kwa wada tano.
Yego
ndi angije nda tegereza ndi kwa mwaga ze kumusozi ndi anshorela
mwuna
ina vuzi ngundo njira nje kwa andishisha nidu mwishi ya shumwa shano kwa andika.
Ariko rero naraguha mwaga ya mwishi ya rwose ndakubura.
Yo ubwo nuko barambaga hanyuma kagira rezo mana. Yo mani shinga kumuhamagaye mana
naguhamagaye rwose inshuro eshatu ndakubura ikiganiro kiratambuka
nta kintu
nuko ndakubura
narabikeshereje ndanabikeka. Yo wari wambwiye kuri umuhamagaye hagati ya saa sita na saa munani.
Yego narabikoze rero
ahantu rero hari rezo ndagende njya kuhahagarara.
Nibyo
ndahicara saa kumi n'imwe ziragera. Yo
urambabarira ariko rero narabikoze rwose burya
oya rwose ndakubwo nanjye umbabarire none se kwati n'amarezo rwose yahoraga nyifashe mu ntoki.
Niyo mpamvu nagushyize muri iki cyumweru kugira ngo nzaguhamagare. Ndabikoze rero kugira ngo tuganire umbwire makuru y'umwana wawe wambwiraga yuko ari umwana mwatandukanye ko hashize imyaka igera kuri nimba nibuka neza nka 2026 mutandukanye.
Yagiye bagiye 98
bagiye 98 ngo bagiye bajya hehe? Uwo mwana ninde yagiye ate yavuye mu rugo ajya he?
Uwo mwana wanjye yitwaga Uwicyeza Clementine.
Yego
bigaga ku ishuri rya Nyagahanga muri Efu. None hari mu kwezi kwa karindwi rero bari kwa kundi barangije ibizame kwa kundi barangije ibizame bategereje amanota. Uwabigishaga nyine aza yari umuzungu uvuga ubusumwa nyine babarokoshe bari na benshi atangira nyine bavana ku ishuri muri icyo cyumweru cya shomaje bagenda ngo bavuga ubusumwa baje aho bageze basenga bagira bate yewe n'iwacu barahageze ariko bahaguruka iwacu aho ngaho irutari ku wa kane kuko ni nari ntuye irutari.
Yego
bavuga ngo kwa gatanu barajya kuzana biruta. Bageze ahantu hagati mu giterane irutare uwo mugabo uwo muntuza wabo w'umwarimu wabakacamo kabiri aravuga ngo bamwe nibakibyumva ngo abandi nibabone ku hangaho ngo bazahuganya agahanga.
Ariko mbere y'uko ukomeza uwo mwarimu wabo uwo muvugabutumwa yitwa nde? Ndagira ngo
tumenye yari umwarimu kuri iryo shuri.
Uwo mwarimu yitwa nde? Ndagira ngo abumve agasaro kaburaga muri kano kanya bumva ijwi rya Amerika iryo zina rye.
Uwo mwarimu yitwa Serutaro Serije.
Serutaro Serije.
Serutaro Serije uvu yavukaga muri Kinyami mu cyahoze ari komine Kinyami ahantu bita Ruvuri.
Ntabwo ntimukimubona ntimuzi aho aherereye?
Ntabwo tuzi nyine mu kugenda baragiye hashize nk'ibyumweru nka bitatu nibwo pasiteri watwigishaga yavuze ngo bariya abantu ngo ni imyuka mibi yabakoreshaga ngo ntabwo ngo ntabwo bavugaga ubutumwa ngo bariya ngo ni abadayimoni babakoreshaga. Ubwo nacangiye ubwo mpita nkurikira ndagenda ngera ibyumva ndabaza reka data bibaho ngaho ngeze aho ngera no ku ijwi rya Amerika rigikora ku iposita. Ndagenda ntanga itangazo bibaho buke bakajya banyohereza ibitabo biturutse Burayi sinzi gusoma by'ibifaransa.
Inyuma gato ya mukecu ubanza umbwire uwo muntu avugaga ko abo bantu bakoreshwaga n'amadayimoni aho ngaho izo za Rutare mwari mutuye hari abantu bari bafite ububasha bwo kurwanya amadayimoni ngo twibwire yuko ari bo babazwa?
We yarabivugaga ngo bariya ngo si ubutumwa bavuga ngo ni dayimoni zibakoresha abivuga ariko baragiye
ku buryo utekereza ko ashobora kuba ariho baherereye.
Ubwo nyuma y'aho ikintu cyatumye nkomeza nanone icyo gihe narashakishije ngeze aho ndashoberwa ndasekeka nibwo habonetse umwe akajya avugira kuri akajya hamagara bene babo tuza kubimenya tukajya tumuhamagara tukamuhendahenda uwitwa Cecile Ndahayo ajyanye bagiye ari benshi akajya hamagara na ese dufata inomero ze nange nkajya muhamagara tukaza se muri hehe akavuga ngo bari Uganda ngo kafashe uri kumwe n'abandi bana ngo reka ngo ntabwo azaho bari ariko ngo arazashashisha mushyende navuga nti niba barapfuye watubwiye natwe tukabimenya ariko ngo yango ngo ntabwo ngo ntisindize ngo nange ndashakisha mbese ukumva ni ibintu arimo guhisha mushyende mubwira nese wazarishe nkaza Uganda noneho yenda nkakubwira tukagira ngo yereke ngo reka nta muntu nta bantu tujya tubonana nabo none se murihe aho hantu muri hari iki nyoberwa ibyo ari byo nabaza na bene babo bakinatwe niko atubwira buceye ndetse inomero aza kuyikuraho yariko 2010 yayikuyeho noneho yo nkajya ngira agahinda nkavuga se uwo muntu wavugaga bagiye ari benshi hari uwo Cecile Ndahayo hari uwitwa Gashashari Celestini nabo bavuna we yavukaga aho ngaho i Rutare mu murenge wa Kigoma n'undi witwa Uwahezi Burandina nawe yavukaga Utare ku mujyi n'ubundi witwaga Esunganyinka nawe yavukaga muri Komine Murambi abo nyabo nzi na Serutaruwo rero Serije yari umuporofeseri wabo uko yagendana nabo urabona intambara nibwo yayikirangira mbura ahantu njya kubaza n'ubujije nabwo bukivangamo abandi nababwira sheko mutamfasha ngo dushakishe bakambwira ngo reka ngo ubwo abantu barafuye ngo ubwo ntibariwe aho wavugiye rero 2010 ndavuga ntese koko uwo muntu uko yavugaga kandi naramukurikiranye neza namubaza n'abantu babo nabo akabambaza kumva koko niwe abo bantu byaje kugenda bitugwenda ntibaba bariho umuntu aza kumbwira agashoro kabura ngo ubu ntushaka igihe kirekire gikomeye cyane guhera kuri ka iba ari Kanyenzira iba shitani shirasi
yesi shitani shirasi Kanyenzira hashize imyaka itatu
narababaye nararize nagize aba barya bose bahita yewe n'uyu munsi nakumvise saa kumi n'ebyiri
nibyo
icyo kiganiro nacyumvise akaba ari homba nkashaka tace nkayibura bakumbwira ngo ni ngombwa ntavugira kuri tace yewe nacishije kuri no
kubanyamakuru kuri tace abakubwiye barakubeshya simvugira kuri tace
ubwo nagombye kujya kuyigura
nibyo barakubeshya mujye mpamagara kuri nimero mbaha iyo ndangije ikiganiro niyo yonyine
nagombye kujya kuyigura ni ukuri ndangije nawe rero igihe cya sitanisha ntanga amatangazo numaze gushobera nyine ho nkandikira ku gashoro kaburaga bamaze kunshobera batuvuga ati mwizo telefone ntabwo zigikora
mujye munyandikira mbihamagarire ibyo abantu bababeshya ngo bazabangezaho ntimukabyemere abasaba amafaranga bababwira ngo bazabangezaho ntimukabyemere niyo cyaba igihumbi kimwe ntimukagitange hari abanyandikira bambwira ngo bafite ababyeyi abakecuru mu Bugesera bakorera babahaye sindi kintu babahaye kugira ngo
babanze naje gutekereza ndavuga nti kubera icyo gihe twavuganye nkakubwira nti bagiye ngo bari mu bivuga butumwa navuze nti yenda yarabijyaye yararyanze yarabyihoreye
oya nta kintu nta na rimwe ngaya impuruza y'umubyeyi unganye yashaka umwana we ndamwakira uwo ari we wese nicyo mbereyeho nta waba umusore agiye asohotse iwawe agiye guhaha umutumye kuvoma cyangwa se wamugutwaye ngatekereza uyu mugabo ukunda kumpamagara kenshi wabuze umwana w'1994 uzi ko yagiye ari kumwe na batayo ntibuke yariyo na nimero ntazi yariyo ariko utuye hafi y'imageragere kimwe n'abandi benshi mwese mpamagara mumbwira ibibazo by'abana banyu ndabumva nkabaha umwanya muri kino kiganiro cyanyu ijwi rya Amerika
ni urabizi ko uyu muntu atahambye mubyeyi we ko umuntu atahambye ntashyirahinda
oya humura ukomeye mubyeyi
ngo ugomba kurekera ariko byarananiye ngeza ndavuga ati amashyirwe yanyuma ariko gasharo kaburaga mbishoreye imana yo mu ijuru kuko ikora igitangaza baza kuvuga ngo bayiteri ngo rimo kugwisha amatashi ubwo sinzi ukuntu nabigenjeje nyine ndagenda njya kuyigura yewe sinzi no kuyikoresha n'ubu ni nk'ubuntu ngiriwe nuko ndavuga nti bavenge kuyigura 2021 ndagenda ndabitanga ndayigura bimaze nzari tange nzumva ko byinjye
gose barakubeshye mubyeyi ntago gomba kugura tatse kugira ngo ubone ibyo bya America ikintu ukora ni kimwe gusa uraduhamagara uko twandikira utwandikira kwinyo nabahaye ukatubwira uti
ariko kuba mvuganye nawe no kuri imana igira neza irakomeye n'imana
amen
yo ubwo nyabirebye gusha rwose ndavuga yo wezi ntarongera ampamagaye ubu nari nabigandira kaje nzongera nkajya gushaka uko nandikisha nzongera nkandikisha
oya rwose ntukante mugatanga amafaranga yanyu ngo murandikisha ngo mu
Ntageze naho njya nguhamagara ku giti cyawe nkaguhamagana nkaguhamagaza ziriya nomero
birutwa nuko wanyihamagarira mukecuru birutwa nuko wanyihamagarira aho kugira ngo utanga bugafaranga wari ukeneye ko kugira ngo ugaburire abantu ko kugira ngo niba uri umworozi
nta n'abana mfite nta n'abana mbana nabo wo niwe wari uwanyuma urumva iyo mfite 18 bashyite 43
komera
ndashimye
narababaye kuba barabigeraho bihandenga mukecu ndifuza kongera gutanga iyi nimero kugira ngo ababyeyi nkawe benshi bifuza kuvugana n'ijwi rya America mumenye nimero mbere mwandikira mukaduhamagara tukabatabara ntago mugomba gutanga amafaranga yanyu radio ijwi rya America ntago rikeneye amafaranga yanyu radio ijwi rya America ni radio yanyu ni radio ya America
kabyo ndayikurikira cyane ndayikurikira cyane
ari radio ya YouTube ntabwo ari radio ishaka abayireba
cyangwa ari radio yaje kubisha imbabare
ntabwo twaje kurushya imbabare twaje guhoza imbabare twebwe rero umuntu udusanze turamwakira ntago duca amafaranga n'uzaguca amafaranga akubwira ko azakugeza kuri rya America uzamenye ko akubeshya uzambwira uti nshimiye Imana nzamugeraho ntacyo
ni iyo yo gukwandikira akubwira ati nicyo cyanzanye ateshe ndandikira ubusha
oya abo ngabo ntimukabemerere ntimukabemerere muzajye munyihamagara dore nimero muzajye mpamagaraho nimuyandike mwese aho muri hose ku migabane yose y'isi cyane cyane abari mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari mushaka kuza
iriya nimero ho utanga itangirwa na 00 se umuntu ayiguhamagara ko kwitaba
nditaba rwose ni 00 1 2 0 2
yayo ufite ntubirandise ntubura hamagaye hitiza
ehe 7 3 kane gatandatu rimwe zeru iyo nimero
ngomba kuvugaho
kugira ngo tuganire mbahe umwanya mumbwire ikibazo cyanyu tukiganire dufatanye n'abantu benshi bumva ijwi rya America ni miliyoni nyinshi kandi abafite urukundo babiteguye kubafasha kumenya abantu nyubaherereye ni benshi
nanjye nzaguhembera urwo rukundo izaguhemba ijuru kuko ibyihishe ibyo ntacyo
ibyigisi nanjye
nzaguhembera ijuru kuko ibyihishe ibyo tuzabisiga
ntabwo tuzabijyana
nzaguhemba ijuru gusa
nibyo byiza
nzaguhemba ijuru wica tuje uruhuke kuko warakoze
amen namwe Imana ibumva amasengesho yanyu iyumve turi hano dushaka umwana wawe Clementine uwikeza wavuye mu rugo muri 98 ajyanywe n'umuvuga
buti yari afite n'izina bakundaga kumwita yitwaga Uwikeza Clementine bakakunda kumwita mwiza
bamwitaga mwiza rero
niba ukunda ryo Clementine ryo n'Uwikeza benshi ntibari banayazi izina ryo twese twakimenyereye ni mwiza
yego urakoze cyane mubyeyi
noneho rero ubwo icyo gihe yajyanye n'abagiye gutyo bajyana n'uwo muprofeseri nanu umva nta kintu ntabashije gukanda kubwira ko utoshye ko kiri hari i Kigali nagiyeyo
shaka gasaro kawe muzakabona shaka gasaro kawe muzakabona wincike intege shaka gasaro kawe muzakabona shaka gasaro kawe
iki kiganiro agasoro kaburaga kiri banda ku bantu babuze mu mwaka w'1994 turi muri komine Bwakira muri territoire ya Nyabiranga hahoze ari prefecture ya Kibuye ubu uhitwa Karungi. Abana babiri barahunganye, ababyeyi babo bari bamaze kwicwa mu kwezi kwa kane 1994. Abo bana ni niyo twagira Nuheri na Jeannette Tuyisenge. Mu myaka 30 ishize Tuyisenge Jeannette yakomeje gutekereza ko musaza we akiriho, ari hano mu kiganiro agasaro kaburaga. Atuye mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Masaka, akagari ka Kimo, umudugudu wa Kiyovu.
Nashakije umuvandimwe wanjye ntiwabuze, twabonye muri Jenoside, twari turi kumwe, hanyuma tuza gutandukana. Uko sinamenye aho yanyuze, nanjye ntabwo twigeze tumenya aho twanyuze, twatatanye.
Mwatandukaniye he?
Twatandukanye turi ku Kibuye hahoze ari muri Bwakira, ngo ni muri Karongi.
Aho si Bwakira mwahageze muturutse hehe, niho mwakomokaga?
Ni hariho wacu.
Seyiteri yari iyihe?
Nyabiranga.
Seyiteri yari Nyabiranga. Hanyuma byagenze gute kugira ngo mutandukane? Mwaratewe, mwagabweho igitero, byagenze gute mbwira?
Ni muri Jenoside ababyeyi bacu bari bamaze gupfa.
Komera.
Kuko papa wacu tubyara yari amaze gupfa turi kumwe.
Ihangane.
Hanyuma tugenda duhunga. Ngiye duhunga ngewe nari muto kuri we, nari mfite imyaka 4. Yari afite imyaka 7 gusa 8 gusa atarawugeza. Niwe wari mukuru turi kumwe.
Yitwa nde?
Yitwaga ubundi bamwibaga amazeko, ubundi yitwaga Noheri. Niwe twagira Noheri. Yitwaga niwe twagira Noheri.
Banumva kuwo dushaka. Imana nibimukomeza akiriho, igihe cyose tutaramushyingura tuba tukimufite umutima, twizera yuko akiriho. Reka tujye tumwica izina afite, tumwite rero amazina ye. Urakoze.
Yego, murakoze. Yitwaga niyo twagira Noheri, ariko bajyaga bamuhimbaga Muzehe kuko kari agasino kiwe. Njye ni nako nari nzi cyane kuko nari umwana kuri we. Yego, turahunga kuko nguko kuko papa bamaze kumwica ubwo nyine niwe wari mukuru ngo yari anshoreye. Tugendana n'abandi, njye nibuka ko twaje kugira mu bantu benshi, ariko sinzi ubwo nyine twongeye guhura. Tumaze gutandukana hari umuvugizi wanjye wamfashe usanzwe barandera. Ubwo nyuma mu 2002 ngenze kubona umuryango wanjye mvukamo, we twasaga nyenda nkuko mwenda yarapfuye. Ariko mu kwezi kwashije twaje guhura n'umuntu aravuga ngo mu 1995 ngo uwo witwaga Noheri. Witwa Noheri. Ngo bamuzanye bamushakisha umuryango we ngo bamubuze ngo bamusubizayo.
Ni bande bamuzanye?
Umuntu wari tugatuwe ko nawe atazi niba ari umuntu ku giti cye cyangwa niba ari imiryango ishakisha abantu. Ubwo niho twahise tuva ngo reka tumushakishe, yenda byumvikane ko wenda akiriho, twizeye ko akiriho muri make.
Bavuze ko bamuzanye muri Bwakira cyangwa
bamuzanye muri Bwakira? Hari iwawe?
Yego.
Jenoside ikimara kuba ntibongeye gusubirayo, twese turi n'aha i Kigali. Niyo mpamvu bamuzanye bakabura umuntu umufata hari ngira ngo ni mukuru dufite.
Hanyuma uwababwiye yuko bamuzanye bakabura umuntu umufata muri 1995 yabibabwiye vuba cyangwa se yabibabwiye kera? Yabibabwiye vuba amaze kumva ko hari ikiganiro cyitwa agasaro kaburaga gishakisha abantu ati wasanga byanakorwaga ku ijwi rya Amerika kera, hashakishwa abantu babuze ababu, ariko nanone kubera ubufatanye n'iyo miryango nka CICR hakabaho kugira ngo hahanahanwe amakuru ababuze abo bashobora kubabona birumvikana yuko wakugira inama yagize neza ariko urambwira amakuru uyu musaza wawe Noheli warufite imyaka 7 muri 94 wowe warufite 4 amazina ya papa wawe na kugendera papa wawe nayahe
yitwa Kasakindi Samson
naho mama wawe
yitwa Mukandori Josephine
ndabikubaza kubera ko umusaza wawe yari afite imyaka 7 ni ukuvuga ko yari azi kuvuga waba waramufashe akamurera yamubajije amazina y'ababyeyi be ibe yaramubwiye kubera ko yari mukuru umwana imyaka 7 abaze ababyeyi be bagize mu wa kabiri wa primaire nk'uko bivuga akaba iyo mubajije amazina ababyeyi be abagomba kumenya kuyavuga akaba yarababwiraga yuko papa witwa Sakindi Samson na nyina kitwa Josephine Mukandori muri kano kanya Kwisenge Jeannette hashize imyaka hafi 30 mu mezi abiri turaba tugeze ku myaka 30 utandukanye na musaza wawe na n'ubu utazi aho aherereye mwatandukanye muri icyo kivunge murahunga hano n'abajya hariya ntabwo uzi irengero rye ariko urakizera yuko akiriho n'impamvu hano mu kiganiro Agasaro kabura kumushakisha niba muri kano kanya Noheli niyo twagira akumva ni iki ushaka kumubwira
icyifuzo nshaka kumubwira ni uko twebwe umuryango we turamushaka cyane turamukeneye kumubona
ikintu mwibukiraho ni iki cyane ni iki kimukwibutsa ni ibiki mwakundaga gukina iyo umutekereje buri munsi ni iki gikomeye umwibukiraho ukavuga uti niyo ugenda mu nzira ukabona umuntu ukavuga uti uriya ni nka musaza wanjye ni iki umwibukiraho
ntabwo muzi neza uwo ni umukuru wanjye niwe ugenda ati twakundaga gukina cyane twararwanaga
yego
twamara kurwana hanyuma umuntu uza kudukiza tukamutera niwe tukamukubita
birumvikana burya buravuga ngo iyo abavandimwe ba bavumbitse akarenge ukura mwakawe urawumva nurawuzi urawumva ariko ubungubu muhuriye mu nzira wamumenya yarakuze yarafite amasoso yarafite umunya yafite amaso manini
kuko papa yari afite amaso manini ndana ubwo kwenda yabuse nawe ariko njye ntabwo muzi neza kuko gusa yari inzobe
wowe ashobora kuba kwibuka kubera ko yari mukuru kuri wowe wowe arakwibuka mbwira nk'ikintu yaba yibuka nkunda kubaza kenshi abantu hari utuntu abana b'abakobwa n'abahungu baba bafite tubaranga yaba ayo masoso hari ibyo twita mu kinyarwanda utuntu tutumanzi hari ibyo twita ikibibi hari ikintu kiba kiranga umuntu ku buryo wavuga uti kano kantu ndagafite kandi umusaza wanjye ni wenyine ukazi nimubwira ko agafite aha n'aha azamenya yuko ari jyewe ni iki wabwira musaza wawe ukavuga uti rwose Noheli niba uri munyumva wibuke yuko mfite imisatsi y'irende wibuke yuko ni iki wamubwira ashobora kuba akuziho
njyewe rero si igishanga ryanjye nanjye muri jenoside
yego
nuko gusa yambwiye ko aho ndi bujye hose nari bupfe kuko papa wanjye bamwishe yaba kino amukubaza ko papa bamwishe niba barita kwica umupapa ngendera muri iyo sasa mvuga ngo papa ndamubuze papa ndamubuze kuko niko yari yambwiye ibindi ntabwo ngiye gukazi sikora
ibyo ngibyo ibyo birahagije ubwo rukundo yari agufitiye kandi yari umuhungu uzi kureba kure iyo nama yakugiriye ni inama nziza iruta izindi
yaramfashije kundinda kuko wenda nanjye nari gupfa ariko yaramfashije kuko n'umuntu wese twahuraga yambwira ni papa ndahuze na ndi kumwe na
naramuka yumvise kino kiganiro ntashiti nta gushidikanya azamenya yuko ari wowe mushiki we Kristenge Jeannette umushaka mukanya na kwazaga ngo niba akumva urashaka kumbwira iki wakingiye muri kano kanya nyemerere ngushimire Jeannette kuba warafashe kino gihe cyo kwiyumva ko utagomba kutereza iyo umusaza wanjye ashobora kuba akiriho cyane cyane uhereye kuri ayo makuru wahawe avuga yuko bamuzaniye mu rugo bwa kiza babushakiye umuryango bakawubura kubera ko mutari mugihari mwaje mutumwaraje kuba aho ngaho i Kigali bivuge yuko musaza wawe ari aho ngaho mu Rwanda ndetse no mu Rwanda ni mu gihugu kimwe cy'amahanga aho tuzamusanga kandi turamusaba kutubwira vuba aho aherereye kugira ngo tubahuze nda usaba cyane n'abandi mu bihugu bya Amerika muri kano kanya kugira ngo muhere niyo twagira tumuhe ibyishimo amaze imyaka 30 adafite kimwe na Tuyisenge Jeannette n'umuryango wanyu mwese nawe rero ngushimire Jeannette ko waje mu kiganiro agasaro kaburaga nkwifurije amahoro y'Imana agasaro kaburaga ntano kirangiriye mbashimiye kwa mwadu teza matwi abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mundatanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 001 2 0 2 7 4 3 4 6 nongere nyisubiremo 001 2 0 2 7 4 3 4 6 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.